صحبت لي مسي موكا از ايتن ايا اولا نشكر سنوز زوانو mwanzo shukurani mola nazi kufikie pili kwa wazazi pia nazi wafikie kwa kunikuza vyema nina raha licha zile changamoto zote mulozipitia leo nimeongeza mwaka sina budi kuwashukuru asante mmekuwa nguzo kwangu malezi mema mmenipa basi mwaka mimi nialikaze sina cha kuwalipa ila naombea mema happy happy day happy day to me a happy happy day nizangaza mwaka happy happy day leo ni siku yangu naomba kwa Mola anilinde vyema anijazie na baraka leo nina raha mimi nasema asante today is my happy day nasema asante na washukuru na wazazi wangu nasema asante wamejukumika kunikuza nasema asante leo nina raha mimi nasema asante today is my happy day nasema asante na washukuru na wazazi wangu nasema asante wamejukumika kunikuza nasema asante Shukurani mola nazi kufikie pili kwa wazazi pia nazi wafikie kwa kunikuza vyema nina raha licha zile changamoto zote mulozipitia leo nimeongeza mwaka sina budi kuwashukuru asante mmekuwa nguzo kwangu malezi mema mmenipa basi mwaka mimi nialikaze sina cha kuwalipa ila naombea mema happy happy day happy day to me a happy happy day nizangaza mwaka happy happy day leo ni siku yangu naomba kwa Mola anilinde vyema anijazie na baraka leo nina raha mimi nasema asante today is my happy day nasema asante na washukuru na wazazi wangu nasema asante wamejukumika kunikuza nasema asante leo nina raha mimi nasema asante today is my happy day nasema asante na washukuru na wazazi wangu nasema asante wamejukumika kunikuza nasema asante sanso asolo hapo 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 sikia utamu aha happy birthday masimwaka I love wana washukuru wazazi kwa malezi mema na kutunza vyema ni Hafsi Unga Umoja Music Band producer Manu Overdose
Jeza 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 Jeza
Excess Studios Apo tu
leo nina raha mimi
nasema asante
today is my happy day
nasema asante
na washukuru na wazazi wa mama
nasema asante.
Wamejukumika kunikuza
nasema asante.
Leo nina raha mimi
nasema asante.
Today is my happy day
nasema asante.
Na washukuru na wazazi wangu
nasema asante.
Wamejukumika kunikuza
nasema asante.